let me be your bodyguard. Ubonile ubunethi mbeyi ngangurade wechayo. Ukwano ka momenti koriti wanunai. Ngusamba kipitu, I really wanna give you time. Kuno mkwano last semester. Jangana kuita mpa formula. Hey, uno sembe wani kwenga kakensumu.